You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
iyadoo dalkan Australia looga diyaar garoobayo doorashada bisha May 18-keeda dhacaysa ayaanu soo qaadanaynaa taariikhda xisbiyada ku tartamaya. Xisbiga Liberaalka ee hadda talada haya ayaa ka mid ah xisbiyadaasi. Xisbigan ayaa waxaa abuuray Robert Menzi maadaama uu aasaasay xisbigan, sidoo kalena uu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu waqti dheeraa ee dalkan xil ka soo qabta. Ayay inta badan xildhibaanada ama musharaxiinta xisbiga Liberaalku soo qaataan magaciisa. Robert Gordon Menzies wuxuu ku dhashay Jebrit gobolka Victoria 20 December 1894. Wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ugu waqti dheeraa oo Australia soo mara, isagoo xilkaas qabtay laba jeer intii u dhaxaysay 1939-1941, kadibna mar kale qabtay xilkaasi 1949-1966 oo markii laysu geeyo labadaas waqti uu xilka ra-iisul wasaarnimada hayay 18 sano iyo 5 bilood. Xilka ra-iisul wasaaraha ayuu bilaabay 1939-kii isagoo matalayay xisbi mar dambe baaba'ay oo la oran jiray United Australia Party, iyadoo khatarta dagaal ee Yurub ay markaasi sii kordhaysay.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistent...
Shacabka Australia waxaan u sheegayaa inay tahay mas'uuliyad isaaran inaan si rasmi ah idinla socodsiiyo in kadib markii in Jarmalku uu joogsan waayey oo ay ku duuleen ama duulimaad ku qaadeen Poland, in markaasi dalka Britain waa Great Britain ay ku dhawaaqday dagaal ay la galayso Jarmalka. Sidaas daraaddeedna Australia ay dagaalkaas sidoo kale ku dhawaaqday. Wuxuu ka qayb qaatay aasaasidda xisbiga Liberaalka 1944, wuxuuna aad u difaaci jiray sharciga lagu xakameyn jiray dadka soo galootiga oo loo yaqaanay White Australia Policy, oo dadka cadaanka oo keliya loo ogolaa inay dalka soo galaan.
As long as we possibly can, we ought to aim at having a homogeneous population. I don't want to see reproduced in Australia the kind of problem they have.
Intii tabarteena waa inaannu isku dayno inaan yeelano shacab isku jinsi ah oo isku hal midaba. Ma doonayno in dhibaatooyinka ka jira South Africa iyo Mareykanku oo haddana ku sii kordhaya Great Britain ay dalkeena sidoo kale ka dhacaan. Waxay ila tahay inay ahayd siyaasad aad u fiican, qiimo badanna noogu fadhiday. Siyaasi kale oo muhiim ah Malcolm Fraser wuxuu hoggaaminayay xisbiga ra-iisul wasaarana uu ahaa intii u dhaxaysay 1975-1983. Wuxuu si toosa uga faa'iiday mid ka mid ah dhacdooyinkii siyaasadeed ee dalkan ugu weynaa ama ugu caansanaa. Kadib markii uu hoggaamiyaha mucaaradku ishortaagay in loo ansixiyo ra-iisul wasaarihii markaasi Laybarka ahaa Gough Whitlam, hindisa sharciyeedyo la marin lahaa aqalka sanadka bilihii Oktoobar iyo Noofembar 1975, taas ayaa dhalisay in governorkii markaasi jiray John Kerr inuu ka xayuubiyo ra-iisul wasaarnimadii Gough Whitlam 11 November 1975, isagoo si kumeel gaara ugu dhiibay xilkaasi Mr. Fraser.
There will now be an election as the Constitution requires. The great defense of our democracy is that the Constitution must be upheld.
Sida dastuurku qorayo, waxaa la qabanayaa doorasho. Difaaca ugu weyn ee dimuqraadiyadeennu waa in la raaco dastuurka. Shacabka Australia codkooda ayay dhiibanayaan, ayagana go'aan ku gaaraya sanduuqa codka. Mr. Fraser ayaa doorashadaas ku guuleystay isagoo helay aqlabiyad aad u ballaaran. Wuxuu ahaa muxaafid dhanka dhaqaalaha, laakiin horu socodka ah dhanka arrimaha bulshada. Dowladdiisii ayaa sii waday qaarna ballaarisay isbeddeladii Laybarka, sida maxkamadaha qoyska iyo aasaaskii warbaahinta SBS. Ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu waqti dheeraa Australia ayaa isna ahaa Liberaal, kaasna wuxuu ahaa John Howard. Wuxuu ra-iisul wasaare soo ahaa intii u dhaxaysay 1996-2007. Wuxuu John Howard soo rogay shuruuc adag oo hubka ama qoryaha dadku yeeshaan la xiriira kadib xasuuqi ka dhacay Port Arthur, Tasmania. Wuxuu sidoo kale kala diray guddiga Aboriginal Torres Strait Islanderka, wuxuuna aasaasay xeryaha dibadda oo lagu hayo qaxootiga iyo magangelyadoonka.
It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people, taking more refugees on a per capita basis than any nation except Canada.
Annagoo ah dalkan waxaanu u sheegaynaa adduunka waxaanahay dad deeqsiyiin ah oo u qalbi furan inay yimaadaan qaxootiga ugu badan marka la eego tirada dadkeena marka laga reebo Canada. Waxaan leenahay taariikh aan ku faani karno oo ah inaan soo dhaweyno dadka ka kala yimaada 140 dal. Laakiin annaga go'aansanayna cidda imanaysa dalkeena iyo daruufaha ay ku imanayaan. John Howard ayaa Australia geliyay inay ka qayb qaadato dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan oo Mareykanku hoggaaminayay kadib weeraradii September 11. Xasiloonidii xisbigu ku soo jiray waqtigii Menzies iyo John Howard ayaa meesha ka baxay wixii ka dambeeyay markii John Howard looga adkaaday doorashadii 2007. Doorashadaasi 2007 ayaa bilow u ahayd xilli siyaasad aan deganayn oo labada xisbi oo waaweyn hoggaankooda soo wajahay. Tony Abbott ayaa isbahaysiga ku hoggaamiyay guushii doorashadii September 2013. Laakiin Mr. Abbott ayaa laga qaaday hoggaanka xisbiga iyo ra'iisul wasaarenimada iyadoo aan doorasho dhicin ee waxaa hoggaanka ku qabsaday Malcolm Turnbull September 2015. Mr. Turnbull ayaa isna hoggaanka xisbiga laga qaaday iyo jagada ra'iisul wasaarenimo kadib markii hoggaanka loo tartamay Agoosto 2018.
Australians will be just dumbstruck and so appalled by the conduct of the
shacabka Australia waxay la yaabayaan oo ay ka xumaanayaan ama ka xumaadeen habdhaqankii asbuucii la soo dhaafay in dawladdi ay ruuxaan daacad la'aan iyo kacdoon ula kaca. Waa sida ugu fiican ee lagu tilmaami karo wixii dhacay, waana fal burburin ula kaca. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton oo xilka ku qabsaday ayaa dhalisay in laba jeer lagu tartamo hoggaanka xisbiga Liberaalka. Mr. Turnbull ayaa markii hore ka guuleystay Peter Dutton, laakiin markii labaad Malcolm ma tartamin. Qasna J. Scott Morrison ayaana ka adkaaday Mr. Dutton, sidaasna ku noqday hoggaamiyaha Liberaalka iyo ra'iisul wasaarihii saddexaad laba doorasho dhexdood, sidoo kalena noqday ra'iisul wasaarihii toddobaad ilaa 2007. Mr. Morrison ayaa isbahaysiga ku hoggaaminaya doorashada sanadkan ee ay uga soo horjeedaan xisbiga Labour-ka oo uu hoggaaminayo Bill Shorten.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.